Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe oɗo saha Saki Kamaru Ousmane Dikko haalanton kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴuwde maison de la presse Ila Bamako. Barkane ana wondi e tappude torroɓe ɓe fa ɓoyta dowleji maɓɓe li sahal Mali. Ila darɗe lewru ndu soldat sen français ana gondi e haɓude e guɓe torroje ɗe nokkuɗo hakkude muɗum e kidal yo kiloji temeɗe ɗiɗi. Horeɓe état major G5 kañum e français ana gondi e batu ila beeta hande ɗo Bamako ɗo. Noon e imaɗo mum yo miijade no guɓe torroje ɗe laaɓirta li lefol sahel ngol. Ko ɓuri capanɗe nayo haɓantoɓe hakkeji yimɓe ana gondi e jande no ndenorto fa warde e no mbawri horude wattu basiji. Hono saraɓe mbaraɗo ley masiba soldat sen Tchad agal hok mbi kana sariya donne ɓe mbi fayde wotere ka o laata kino nanga nawɗe. E ɗo taɓɓe gon ndeɓe jogani o hande bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Nde guɓe torroje ɗe gondi e waɗa watta bonandaji fewde e notiɓe aduna kañum e larme Mali nden Barkane du ana wondi e tappude ɓe fa ɗo ɓe goni fa ɓoyta dowleji maɓɓe. Ila darɗe lewru ndu soldat sen français ana gondi e haɓude e maɓɓe nokku ɗo hakkude muɗum e kidal yo kiloji temennayyi. Ɓeydoro ɗen faamu eley ko Oumar Waygalo faccitani en.
Ila ley joyi lewru meha ndu Barkane fuɗɗilo haade jeyadinkoɓɓe ley nokku noddirteɗ abe bara. Ko woni fana maɓɓe ɗu ɓe ƴeyal hono ɓe kaani renirde oɗo nokku fati jeyadinkoɓɓe keɓa no gollira no jiɗiri. Lugugol ngol ɓe puɗɗi arande ngol waɗi sababu so ɓe jowi juuɗe wakkati joni hono kaɓorɗe jeyadinkoɓɓe gondi e nawtarade fa yetto yo condidi ɓe jogino kañe nokkule ɗo ɓe gonno resude ñamduji maɓɓe e asansiji. Ɓande sappo lewru mehndu fa yettoyi sappo e jeɗɗi lewru mehndu Barkane holliti wiide weyni ndiwoji muɗum ɗi ko yata koyɗe capanɗe jeenayyi e ɗiɗi. Koyɗe sappo e tati ɗe fuu ɓe kaɓo e jeyadinkoɓɓe. Sappo e jeenayyi ɗe ɓe ƴewti to jeyadinkoɓɓe gori ley sahal leydi ndi. Caggal muɗum ɓe gondi e luggidade armi mali o ley laamu songo e menaka. Ɓande jetti lewru mehndu fa yettoyi sappo e nde lewru mehndu Barkane waɗdi lugugol e armi mali o ley nokku noddirte tintiliti iɗum ley ɓaleri gawo. Laami Barkane ɓeɓe kolitiwi ɗum waɗi sababu so ɓilli toon jeyadinkoɓɓe so jaam e deƴeran wondi e hewte toon seeɗa seeɗa.
Caggal ñame hitande 2015 jamina e Wagadougou hitande 2015 caggal ñame hitande 2014 jamina e Wagadougou hitande 2015 yona wartani Bamako beete hande nokku école maintien de la paix ɗo hooreɓe état major leyɗe G5 kañum e france gondi e batu. Imaɗe mum yo miijade no torral lefol sahel ngol hani laaɓirde. Saydi Mahamat hoorejo G5 sahel ɗo o haaldi e mirana kilo mayga keɗoɗana ko Oumar Waygalo faccitani en.
L'expérience de 3 mois écoulé
hakkille keɓaɗo ley lebbitati jaɓɓinoɗe an hollita wiide fa hande jeyadinkoɓɓeɓe gondi hokkidirde juuɗeɓe gaɗa bonanda dile keri leydi ndi. Ɗum waɗi wakkati joni jama o fan hani rentinde bawɗe muɗum jaboɓe. Wakkati joni yimɓeana kani wadde noon gatta fo yalla ndena keri leydi ndi. Kawrital amen hande ngal ngal wara yowat dow majjumin ƴeyal hono min kani darnirde walde kande settade ɗiɗo golleji. Ko settano ko ƴaɓɓi ko dow hono ɗum hani tabirede fa ministére en tawe ley keri leydi ndi. Haalaji ɗi dunke ande kalno ila arande dow min ƴeyal hono ɗum hani tabirede famal ngal paɗe en tawe ley lefol sahelngel.
Collège de défense du Sahel.
Kala ko jiɗɗon famude pooɗe fay dow bemaɓe amen Facebook na Twitter ɗo studio Tamani. Soldat sen Tchad heddiɓe agal hakko yontere ƴaɓɓinde nde cuurama keñe jamina. Laamiɓe leydi ndi andaniɓe Ila Bamako ɗo ga ndenno e muɗum taweede ɓe jeehi du Tchad du kamɓen e heƴaɓe ministrement fawarde e honoroɓe maɓɓe honoroɓe maɓɓe hawrude e sutura maɓɓe. Hono sakiraɓe cikkitaɗo baraɗo du hono ley masiba pewtinaɗo caddinkoɓe heedi agueloke mbi kana sariya donne. Ɓen mbi fayde wotere o laatakino kasumke. Ɓe mbi yo yesso sukaɓe makko mo duuɓi sappo e goho kañum e duuɓi sappo e joyi woni ko o wara. Ndenno ɓe mbi du ministrement nangui ɓeɗo sukaɓe fa hande ɓe juuɗe ɓen. Ndenno wonko Imrana Kilou Mayga haaldi e goto e maɓɓe keɗoɗena Mamadou Sama Seku.
So neɗɗo toñaɗo iwi hen ana nawi fa sanne saabi ɗiɗo sifaji ɓuuri hewde yimɓele deƴƴiniɓe ɓe ɓuuri hebde torraji ɗi. Mi taƴore wiide fay hunde jillodira e oɗo kedduɗo o e bonandaji ɗi nde mobilaji munisimat i jabato non won bombare fusinde bange nuk durobe sukabe didon e bammun en don e don yimbe munisimat nangibe abirod o kay heddige hen sukabe ngon itabe age lok warde gawo fadde mabbe wadude be fa bamako sukabe tusko e dun non abirod o kay do nanga do don dun masimbina wona non nedo udado kaso fe nyaw dun fuf wala no e mbako so tawi dun won nyaw wonno de mako su dotor wondo
Minisma ka wi horgol wadan fa ande no mayde mako wari hono toba mangodu juhi kenya ngalure gawonde no doginirdi ndiyam di gorri ni fu go wadade du hono bonande ka minisma bami aadi daran hono daranade doginirdi ndiyam di ka fadde den amiri en dehalde daare beedo imini sukabe fa putta golle o kanko Chaban Alassane Maiga joko horejo dun joko arano horejo mer o to gawto wonko haade imirana kilu Maiga kerdana ko Usman Nyaale Buuli faccitane en
ken kigir min kebe jone mawnde min milanay ko wono le lewru mendu tollaaji bondi tam en kebanno go toba min jonna raaki dum ka bonan fuugo wadaay sabi no tobere ni de tawa dogi ned indiyam di fuugo uddi himbe dul landaaki en wawno wadde torra ka torra fu wadaay joni min garam mi ta tundeji gondi le dogi ned indiyam di pati se toba wadi kasin fu bonanda wada rawni won bonandaaji gadunodi minisma kanya chinwa en be mballa min golle dogi ned indiyam di fasi kambo tobi fu ndiyam maji yanto le lugge gonde serangendi himbe ngendi kanya amiri en dalle de fu ana gondi umminde sukabe do golleji mum
hono gonto be wadi no tumbutu kenye kano hono no gawani go wadali du bananda ko buri chapande nayo habantobe hakkeji yimbe ana gondi e beta ila beta hande e jande no kamben e hore de norto jande de faabe tobe no be hono gollira watto hono basiji yo observatoire des droits humains et de la paix kany e gollide faabe tobe hono bamtare hakkeji yimbe darani de do jande Abdourahmane Bengali president hore observatoire o haldi Oumar Waygalo kerdena Mamadou Sama Seku.
Cette activité concerne la formation.
Dido golleji beedande famu habantobe sariya neddaako bangal denago mabbe le golle. Hono wadde horgol ma wulitaade torraaji fewde e jeddoji sariya neddaako. Dum fuf ana jeyda e golleji kantidi fawidi do sifaji kertaadi. Sabi so hal habantobe sariya neddaako halama tan no kabaru kuntani be hore kala yimbe torraabe ma ngadaabe bangi. Min tagiti ke wiide habantobe sariya neddaako be ana gonde faratiji mawdi le golleji mabbe der adnaaru ndu. Sifa wattande hakkile denago beedo habantobe sariya neddaako be fuf.
Promis pour tous les défenseurs.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarte kabaruji region ngaji meden di sen jari hede ansongoto kamyan kewdo nyamri hono jahanodo duduma ansongo sami beta hande nokkudo hakkudo mudde bara yo kiloji 10 non ka kasara wadi barmube dido ko heba e nande ton sofer o yo bi nagge anino wortude se ka kasara lati hejabe platform jahi kondi kenye yo yidude e habato mabbe dakube ton nabibe secrétaire général plateforme oka wi dabare jifu an gonda pati etorro ko buri tonuji ujinaaji tati nengu woni dokkaade yimbe hono hottube kany e lohube le lamu duansa nenno nyebbe gawri e bidoji ndebam fu ana e gal dokkal world vision hokki leyi ko pam favori dumbe jawdi hono hibbiube se paaboto hono gollobe seriel chapane jeddo e nayo rewbe chapantato e jeddo ana e mabbe ana gondi e janginede chaldi seriel daranibe dum bi de jande faaboto wallu faaboto be wallude yimbe fa kewta hakkeji mu en bangal seriel yo rewam peyiba favori demeso jawdi eli de do jande sen jari hede kay jewtago hono golleje projet pabantodi communaaji galluje mali de taykitima to kayeto hono golleje dika nayaali nen horebe mum bi hono maadi luumo go kany e doginirdi ndiyam lafebu kany e kayinde ko fu wadaali e wattu mudun ko heewi e doginirdi didu golleje mum en wana ko feewi fa sanne do kaddule di do kabaruji hande kedde hedade yewtere men ana yeso yo nji jangol